Ndani joto, washa feli baby tupepe. Kakushoto, ata mboko ni unibebe. I wonder you so take care, show me love so take care. I wonder you so take care, show me love so take care. Wala sisiki, nasioni, nachopenda penzi lako mischoki. Mendo jeki, wangu saki, navunuke shepu sijera takiesi. Kama unataka salio, itakupa na felario. Yule molo babyo, ukamune mama dadio. Kama unataka salio, nitakupa na filario. Tunde molo babyo, ukamune mama dadio.
Umenifunga migu, sindi mbele wala nyuma. Nanta kuchora tatu, waumie kina juma. Ukukuachana, wala siwazi tumeshibana. Wala siwazi kukuachana, wala siwazi tumeshibana. Wala siwazi
wakileta shobo. Akileta shubo, mega chila, mega chila.
I'm a sweet love, I'm a sweet love. Nime fall in love, nime fall in love. Simama kidedea wewe, simama kidedea ata watu wakuone. Nimesha kuchagua wewe, nimesha kuchagua ata watu waseme. Katoto funde funde, kana nefanya siku mzima mese na le. Na kisha bunde bunde, mchana tone kanu siku atulale. Kama unataka salio, itakupa na felario. Tunde molo babyo, ukamune mama dadio. Kama unataka salio, itakupa na felario. Tunde molo babyo, ukamune mama dadio.
Umenifunga migu, sindi mbele wala nyuma. Nanta kuchora tatu, waumie kina juma. Kukuachana, wala siwazi tumeshibana. Wala siwazi kukuachana, wala siwazi tumeshibana. Wala siwazi
wakileta shobo. Wakileta shobo, mega chila, mega chila.
Records.